Hi. Badness.
Teddy Records.
Vic, twende.
Kuma mini na my drinks, take petite. Akweka light, ama fight melanin. Nika jina la for kiss, bila kumix. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi. Kuma mini na my drinks, take petite. Malimetik kama ndula za mi ai.
Sura sitamu lakini mali ni tick tick. Alikuwa black sema super legit chick. Anofa borehole na una toothpick. Nite Gen Z lakini Vera ni risky. Kojola fu shake na kishake kusimwage. Reject the bill kwa hotel after umade. Furaya boys ni umwage ndio amwage na koshodo wa sahi haja poa rounds nane.
Kuma mini na my drinks, take petite. Akweka light ama fight melanin. Nika jina la for kiss, bila kumix. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi. Kuma mini na my drinks, take petite. Malimetik kama ndula za mi ai.
Big, fat, batty, girl. Izo ndo vitu anapendaga kuji nice on. Slim, thick, natty, girl. What a gwan, baby girl, what a gwan. Press trigger, mina press people button. Mindless behavior, nana die to open curtain. Round of applause when you hug in a kafiti fiti. International thing, kama ziggy ziggy.
Kuma mini na my drinks, take petite. Akweka light, ama fight melanin. Nika jina la for kiss, bila kumix. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi. Kuma mini na my drinks, take petite. Malimetik kama ndula za mi ai.
So make a toast for the queens, thick petite. My light skin, dark skin, not on a kill. Shirondo my queen, napenda freaks. Peep the drip, ndo tajua kenye na mean. Cheki, kako na ganji mamake mbaka to link. Kanika safi the pongi mbaka ni leak. Kanika chill mamangu mbaka kamit. Kipenda mini ka ring na nika dunge ma twins.
Kuma mini na my drinks, take petite. Akweka light ama fight melanin. Nika jina la for kiss, bila kumix. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi ai. Malimetik kama ndula za mi. Kuma mini na my drinks, take petite. Malimetik kama ndula za mi ai.